ababaka mu lukikolo gwanga olukulu paramenti bakubaganya empawa ku bago erikwata ku bwetengereze bw'eggwanga lino Uganda erya National Sovereignty Bill 2026 eryayanjuddwa eri paramenti olunaku lw'eggulo. Nga tebunnakeera olunaku lwaleero, olunaku lwajjo ababaka bano baayanjuliddwa ebbago lino okuva eri gavumenti y'eggwanga Uganda era nga baalagiddwa n'okutandika okulowooza ku butya bwe bagenda okubaganyako ebirowoozo okusinziira ku nnambika nga bw'eteekeddwa okuba. Wabula mu ngeri etali ya bulijjo, ebbago lino teryasoose kuteekebwa mu masa g'ababaka ba paalamenti oba mu bifo ebyo bateekeddwa okusooka okujja waakiri empapula ezaabwe nabo bwe basobola okuyitira mu bbago lino okusobola okulyetegereza obulungi. Kino nno kyatabudde abamu ku babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuli ab'oludda oluvuganya gavumenti n'abamu abali mu kibiina ki NRM nga bagamba nti ebbago lino lyalibadde waakiri liteekebwa mu masa gano olwo ne basobola nabo bennyini okuliyisaamu amaaso gaabwe era ne balikubaganyako ebirowoozo nga bamanyi bulungi kye bagenda okuteesaako. Ababaka bano okwabadde omubaka Theodore Ssekikubo akiikirira essaza ly'ebyemiyaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awamu n'omubaka Patrick Nsamba Oshabe ng'ono akiikirira Kassande y'omu mambuka batuuse n'okubuuza Sipiika wa Paalamenti Annette Anita Among ekifiriddeko ebbago lino okutuuka obutategebwa mu masa gaabwe kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti bye bateesa byonna bikwata ku bannayuganda era biteekeddwa okulambikibwa.
Of this nature, how to be something like a normal bill, we must receive copy because of the implications that this bill has on Uganda. I cross-checked with my pigeon horn, he's not there. When I went to the office of the clerk, I was told the bills are there, but we are still making consultation.
Wabula omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Annette Anita Among bano teyabalinze na kubalayo bye babadde boogera bw'atyo n'alyoka ababuukira era n'abategeeza nga bwe lyabadde lisindikiddwa ku masimu gaabwe kyokka baagenze okukeberayo nga nayo buteerere. Kino nno kyatabudde ababaka abawererako ddala naye tekyalemesezza bbago lino kugenda mu maaso na kusomebwa era ebbago ne lisomebwa ne lyanjuba eri paalamenti y'eggwanga ababaka ne kisigalira eri bo okusigala nga bali kubaganyako ebirowoozo. Webukeredde nkya y'olunaku luno olwaleero ng'ebbago lino likyawuumira matu g'ababaka ba paalamenti ab'enjawulo era w'owulira bino ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti bagamba nti lino ebbago ligendereddwamu kunyigiriza baludda luvuganya awatali yadde okwekomoma. Mu bbago lino omuntu yenna asiŋŋaanibwa ng'agezaako okufuna ensimbi okuva emitala w'amayanja mu ngeri etategerekese oba etasoose kakasibwa gavumenti wakuvunaanibwanga mu mbuga z'amateeka ate nga singa omuntu agezaako omusango guno okubeera gumusinze asobola okusibwa ebbanga eritakka wansi wa myaka 20 sinakindi okuwaayo akawumbi k'ensimbi za Uganda kalamba. Mu bbago lyerimu lino era omuntu yenna tateekeddwa kumala gakuba nkuŋŋaana zonna ezigezaako okuyitimusa oba okuvujjirirwa obuwangwa bw'abazungu newankubadde okugezaako okuleeta kuno ebikolwa ebyo ebyenyigiddemu amawanga agebunaayira kubanga nti kigenda kuba kimenya mateeka. Ebitongole byonna ebyobwannakyewa biteekeddwa okusooka ng'okusaba olukusa okuva eri gavumenti nga tebinnaba kutandika kuyingiza nsimbi era ekitongole ky'obwannakyewa kyonna ekinaakwatibwangako nga kiyingiza ensimbi ezisukka mu bukadde 40,000 mu bbanga ery'omwaka nga tekisoose kumala kwebuuza ku gavumenti y'eggwanga Uganda bannyini kyo awamu n'abakozi baakyo bonna baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Joel Ssenyonyi bino byonna agambye nti gavumenti ekola bya bwereere kubanga n'ebbago lyennyini baliretedde mu kiseera nga gavumenti eyagayaga nga terina nsimbi zigenda kuddukanya ggwanga Uganda. Ategeezezza nti ababaka bangi nnyo abakimanyidde ddala obulungi nti Uganda kaakano eri mu kattu era ensimbi ezimu ku zebadde ekozesa ezigiyambako n'okuvujjirira embalira yaayo zibadde nga ziva mu bitongole ebyobwannakyewa n'ebweru w'eggwanga kyewuunyisa okubanga gavumenti yennyini yeesazeewo ate okulinnya eggere mu nteekateeka zaayo. Joel Ssenyonyi awabudde babaka banne bonna bali ku ludda oluvuganya gavumenti awamu n'abo abali mu kibiina ki NRM nti ebbago lino baalibadde tebalisemba era baalibadde balisuula mu kasero kubanga tewaliwo obukakafu na bujulizi bwa nkomeredde bulaga nti Uganda eri mu kattu oba nti eri mu bunkenke obw'ekika ekya waggulu olw'ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka nti ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka biyinza okubalukawo nga biva ku nsimbi eziva emitala w'amayanja.